Tuzze tukwana abantu bangi nnyo mu nsi muno naye bwe tukwana tebatusiba baga batugaabugambi kale okoze bubi tekiddangamu ne batuwa caution naye ng'okukwana si musango abantu ku nsi balina okwekwana ate ensi yali yeyongedde batya okweyongerayo ne next generation okugifuna n'abantu okuzaala ng'okukwana tekuliwo okukwana kulungi nnyo
famire yo yeveeyo yeetonderwa omukyala kuba abaana bano ffe tubakuza obubi n'empisa omwana n'atamanya nti emyaka bwe giba teginnatuuka ng'omuntu akusinga emyaka emirundi ebiri bw'agaana waalikoze bw'oti
said I love you and nobody has been taken to court. Let's forgive and forget.
Mubutonde omuchala yenna yatondebwa ino kukwanibwa maina okubala banga bagena makanisa baba pastors abamu ngaga pastor mazebanga lyonna sabira njagala musa.